studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe di studio tamani o do sa yo sakiki maudu usman diko halanton kabaruji gondi do di jodi menzal la presse le bamako gani kante wonani en to bogi jande to leddugol kaalise heede orange jooɗo français warde leyɗe yumaɗe ko haɗa ñalade kurɗe hannden nanno gollirde bisawo mali codowir kañe sénégal gongini ila cakkite lewru février ndu orange sela neldude hono kaalise ley leyɗe muɗum ɗe yiɗo français na yaada ley mum e wi andanɓe kabaru keɓe yo wayde kawral hakkude orange e bisawo le poccodiral golle gonɗino hono haɗugol neldal kaalise e wi maɓɓe du haɗugol neldal kaalise ley leyɗe yumaɗe ɓuyta hono keɓal orange yimɓe temednayo e capanɗe joyo wonduɓe e ñawɓooƴe ana ley caɗale ley suudu docteur fonce ndu hannden warde ɓeeɗo ñawɓe holliti metti muɗum kulba fa laamiɓe leydi ndi kuncanaɓe hoore ana ɓuri ujunaji temeɗe nayo e capanɗe jeɗɗo e jetton eggunoɓe koɗorɗe mum'en so ñongiti bange goɗɗo leydi ndi e battetiɗo allah 2012 ka wirfiɓe du no jeeyaɗo nan acr andini oɗo kabaru beete hende le batu muɗum nanɗe jate golle duuɓi ɗiɗi garuji ɗi yo ɗi gondi sembe kabaruji ɗumen jogani on bisimilla mawɗon e dow studio tamani neldugol na neldede kaalis ƴiwde lefol umoi yaade france na warde ƴiwde france warde gaka ko seli tafen ñalaɗe kurɗe hannden gollirde bco mali codowir kañ e sénégal gongini orange itta ila cakkite lewru février ndu sela neldude kaalisi yaade leyɗe leyɗe tati ko yaawi sabe e wiɗi bankiji orange yoppi hono laawol alkadara golle muɗum ngol ndenno keɗɗen Oumar Waygal fa ɓeydoroɗen faamu
fedde bessiya wonde tayki tiki wiide orange mone ana hani neldede ley leydi mali codowir kañe e sénégal e leyɗele gonɗe ley fedde umoi nde ko sakkiti koɓe mbi orange yeddi ɗiɗo sariyaji ɗum ɗaɓɓiki leyɗele umoi ɗe orange holliti wiide yo ɗum gonga wattu jonoɓe ɗali kaalisiji ɗi neldede ley leydi france ndi iɗum yaaha yontere ka fa hande mbawi neldude kaalisiji ɗi ley leyɗele umoi ɗeɗo sefa ñamete ko waɗi sababu ɗiɗo golleji bessiya o holliti wiide boppiji kewɗi matama kaalisiji neldade iwdi le leydi france fanata le leydi mali ndi ɓe mbi eɓe kaja jogal heɓene hen ko yaawi le bankeji gonɗi le leyɗele ɗe kawrital gaɗanongal to dakar to ley jeenayi lewru mars ƴaɓɓi noon ndu kanko noddirteɗo thierry millier o laamiɗo kabaru golleji orange monai ɗi o wiwomo yeeli wattu jonoɓe keɓa dabare hakkude maɓɓe kamɓe e bessiya o
hono e wi andanɓe kabaru keɓe ka gol ɗo ba'arugol golle tafen o ana mandina tan wayde poccodiral e dow ko hawrana hakkude bisawo e orange mali nden haɗugol orange neldude ley leyɗe umoi ɗe gol du ana wawi hono ɓuytude keɓal muɗum ley golleji orange monai ndenno orange monai andama nannino ko ɓuri milliardji sappo e jeɗɗi sefa le hitande 2016 nde kanko docteur Madou Cissé jangguinowo mawɗo wonko haalde Sekou Gadji Go keɗɗenno ko Mamadou Sam Sekou faccitani en
banque central woni kaw jowo kabaru kaalisi so banki o jaɓi gollirde tenewo jawdi wonde nawtoro kaalisi o banggal ande kese yo honani mo totti ndeɗo gollirde yoga e immaɗe makko ɗum yo goto e tiɗallaji ɗi banki o wawi heɓude kaalisi nawtortoɗo nder ande kese ne ana jogui ɗati golleji ɗi nafata fewi hono leydi men ndi sabi mi anda hakika hono ɗiɗo ɗati gurdi ndenno kabaru muɗum wawatake fijo pirede ni enne fayso haaɗi banggal keɓe leydi ndi so kabaru rafi keɓal nder leydi mali ndi 2 milliards 800 e capanɗe jeenayi mo gollirde orange nanni nder wakkande makko ley hitande 2016 milliardji sappo e jeenayi woni hen gueɗi orange mone sifa jeegom dow temedere ɗiɗo milliardji ɗum yo banggal leydi mali ndenno so ƴewtama gasa orange woni mo ɓurata foof mursude nder oɗo kabaru
hono yimɓe laamu kay ka gana welaɓe ko golleji orange monai kaɗa ƴiwde france warde le leydi ndi ko ndenno ɓe dardi du dabare heɓe ko yaawi fa yaafino neldugol kaalisi wonɓe toon warde e yimɓe mum'en keɗɗon ko goto gonɗo kay haalde e ismail keyta keƴaɗo studio tamani le faccitago Oumar Waygalou
je suis saracolé
mimmi markajo wakkati fuu abban neldan kaalisi iwde leydi france ɗum min goddi e moƴƴinirde galleji amen kañe tiɗallaji komin jogui le galleji ɗi fuu ɗum min pirata dabare wattu jonomi tayki tigui wiide orange monai ɗiɗo golleji celama golleji amen ɗi fuu dariki min mbawa hoƴoyde kaalisi kasen golleji maadi ɗi min gondi e golluɗi ɗiɗu dariki wakkatiji abba nelda ko ɓamata millionji tati fa yettoyo millionji nayyi yalla miɗen keɓana jogala tiɗallaji ɗi min jogui les galleji
le probléme du familial
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde o ɓe mbaɗa men facebook na twitter ɗo studio tamani yimbe temede nay e chapande nyoyombe nyawboje nangi ana le chadale le suudu docteur fonse ndu hande nenno warde be do nyawbe le maldo kolite metti on kuluba fa demjane fa demjane nenno du lamibe le ndidu tinno andana ko be gondi ko e wi mabbe yo rafi ledde e wayde foccade masingaaji chawreji waddani hewbe du heddade en kanko modibo baccili docteur goto wonko gondo ton nenno ma e majatono beedu keddamo
ande sayi min mi jalti donc mi cella min tampi fodal lebbi jeegom joni mi ngala machine ponce machine boni so mi be fewna machine be jabata min mi tambudo mi daba mayde mi dubi sapo jeegom joni mi wabe rajalis juma mi lota jijam mardi mi lota jijam donc min mi tambudo hande mi didi hala autorite be balla min ha mi keba machine ngaji machine chaban tati e didi woni ponce autorite sodare machine goto min mi wari achaso min mi nyaagi yimbe be ndogi kam machine ngaji donc sayi mi be wara fere fu mi balla min dun tan min gidi mi fotani yimbe temeri jeegom bo machine yawtata sapo didi sago Allah sago mo
sendika golloobe dnc dun gollide daranede kabar jaagu fuddi murton mudun golle balde tati ila handen nanobe murtube golle yo nobe kebira golle nobe kebira golle mabbe no yara yeso kanyi e selde almusaddaji assurance do talkuru ania nanude kakile leedi meden di be darti be andinini gollide nde wala ania hunchande hore tida laji mabbe di fedde gonga sari e deurintilan dardi ho conseil islamique liwndo dum e golle hore be de balle didi njidi betay hande fa dokkondira hakkilo do korsaji golle cvjr kandi ardinede fa hebe torra fu totte hakkeji mu en nen hore jo ho conseil islamique ho ki tajoral fa ba waawri fu fa deere gondali mali do kanko imam mamoud diko wonko halde ha berte kedo dem
beete hande fedde joodi fa kawral e pamral wad hakkune bibbe leydi on commission wari do hore jumudum yo bandi amin sakiki amin usman umaru sidibe kanko e jama makko be ngari gafa mi kalda mi jowtiri mi kaldi narde yalla kawral e deejere an wad e leydi amin ley hen mojjere fu woni do kawral wala mojjere wala do deejere wala mojjere wala nenno o commission yo commission amin sabi bi adama hunde fu burata kawral dum lamdo wi nenno so dum waddi be min simibe hande e indi alislamu leydi ndi fu hollude ko be gondi ko yo golle amin minen bide gondi e mabbe bido darda Allah subhanahu wa ta'ala Allah wan fa joni deejere e leydi ndi kawral e leydi ndi pamral e leydi ndi leydi amin ndi e leydi mawndi non wonko wayi wadde famin tallo e leydi famin immata ko abada leydi ndi wawa latade dum leydi ndi immoto e dum yaltan e dum e bawde Allah
ko buri ujinaji teme nay chapane jeddo e jetton neddo e gunobe kododo mu ele wattuti dal 2012 ne ngarti le region ngaji do jeyano do yo asher andini o do kabaru beta hande le batumudum nande jatte golle le dubi didi garoji di nenno lomto yubbo golle nedda ko le asher o holliti hono adadu nyongitibe wittube batte torra ana yafa e ujinaji chapane tato e jetton wombe le de pili de ende kanko fatmata seyd lomto o wonko haldi e maman baba kunta keddo nako mumudi sendebu faccitanen
a l'heure actuelle plus de 400
wakati joni ko buri nyongintibe ujunaji teme nayo e chapande joyo e jetto batte torraji hitane 2012 ngarti joni le region ngaji mabbe lamu o holiti wide bibbe mali ujunaji chapande joyo e jeegoyo birfinama le leede mum ka heddiki nyongintibe ujunaji chapande tatto e jetto sakibe le leede ndi kanye nyongitibe ujunaji temedoro e chapande tatto e jetto ana le leede de kerindirde ICR kanye lamu o e pabotobe mu e ana wondi e dawrande kabaru nyongitingol boyo gollirde Nations Unies e ONG ngaji ana hani fabude lamu o salla o muhunchana hore kabaru neddaku yalla e dum boyo
objectif a plus long terme
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden o mobile 4x4 gollede telemsi technologie non non laba ma hankin yude peta ka nokkudo hakkudo mudi e duansa yo kiloji 10 ko heba nande heedi ton yo yimbe jeego ngarde e motoji se nangi chauffeur o njaade mudum pade mubbe du yoppitinde leruji seeda cangal mum sukabe ono jula bugu wambele ansongo bi jabali ko latedum en ballon sotta ko be ngadi hono beete hande majere yeso miri ngalure nde e wi mabbe latede nde tan woni fey goto godu do sukabe de hande nde ngadata hono haro caldi kanyum e do beltoto e wi horabe meri non nokkure nde waraka haro caldi yofa hode warra yimbe be kewa bawdo wambele seware dun le region motu o ballirama mere mere nyamri gofarma hokki bale rewbe egunobe se ngarti be nengu ko badoto milioji tati sefa o balligo ana wara e toniji tapantati didi maro kanyum e toniji sappo jetti gawri rewbe sappo jeddon wambe le bale remama mena puddi ila kenya jande jogal mena kanyum eno resiste le ngaldure banama de o golle ana tongi e do hono mujjinde ko jiwata e mena hono neba mudun sabani mudun bedi mu fawarde e mena lopado yo projet bene yirwa darani jawdi hono de do jande balde didi yo do kaddude didi kabaruji kedde hedan faande yewtere man yeso en tawde jamde